California stand as a me. Here California love you. House of Will and my language. House of Will and my language.
Musika kwenonini angikhulume efonini umlungisi khala ebhalini mawengane mina ngiyafunga kuyodumiswa foni lokhu ikhala koze kusekuphendula umlungu skrong skrong ikhala yodwa ngishiye nezulu sengiqala ukukhathala uthando lwekulingizwisa nobuhlungu love you one mina sengiqala ukukhathala mangibheke ngikwenze konke kodwa sengiqala ukubabasa mawengane ingane seqala ukukhalasa angazi ngitsheleni uhambe ebusuku uyadalasa Ngiyaklina mawashingi hayina mangisazi ulale etshwaleni awubuye ekhaya udakube manzi suyisecurity ungeni nayishift akasalala hhayi bo inkomo sikababa ngiyakhalela khala ngiyathulisa mawengano suyangidelela ewu thweleka nzima sengiyaphakela bathi uthanda lwenhliziyo yami suyalahleka iso bathi lixoshwa libhekile ngasifaka nami ngibona kodwa buhle ngangilingekile yeyi ngoba phela ngangingadakiwe ngashathi nkiya ngiyintombi yebandla ngangingaqondile.